byetegekeranga sembera wano kunyonyole weyongere wano kunyonyole ebizibu bimanyi okwesomba nebibeera ng'ebiwendule ebizibu bimanyi okwegatta nebifuuka ng'ebisindike
ebizibu bimanyi okwesomba nebiika kirindi ani atakimanya takirabangako ebizibu tebimanya nyumba mbi tebisosola tebitaliza oba twasa gwaki nebuuza
mazima bigera tolina sente munju tebisonyiwanga bikugwira akubikira kwolwo lwatuuka nezimusayo nga nazazisaba notabaala nobanga kutetalu nga nenusu togirina olwo nonoonya nakuwola mu matumbi g'obudde kiro olwo nonoonya nakuwola mu matumbi g'obudde kiro
ebizibu tebimanyi mugago ba mwavu juzi Haji yafiirwa omwana w'omuto waita bbiri ne bamuzinda abazigu ne bakubooya emiggo katona afe ekiro kitawe nagonda n'abawa mabugo yaita ku lukwanyu musajja watu asaana kusasirwa nnyo awe nebuuliza bambi omuntu ng'oyo omusasiro otya awe nebuuliza bambi omuntu ng'oyo abudwabudwa taye
bizibu bimanyi okwesomba tunabidda wabannange ebizibu tebiraga byewuunyisa tunabyekweka wabannange ebizibu bimanyi okwekuŋŋaanya njagala nyanjula ensonga eno kuba ffene tunyiga kansabe nyanjula ekintu kino kubanga tekyebeereka ekizibu tekijja kimu kulabudde ekiyige munnange ebizibu tebirago sanyo byetegekeranga sembera wano kunnyonnyole weyongere wano kunnyonnyole
jaka yafiirwa mama we wuliriza ebizibu we bijja nti mukazi we ng'ali ku kitande mulago ali ku kyupatawa ebyokuzika birinze ye nga takagendo weekali bazika Masaka agenda okudda we yaleka motoka nga babi bajedisa kwaliko kesi y'omufu mwalimu akaana kasibiddemu awaali sente z'okuzika n'ekiramo ky'omufu ate
bizibu bimanyi okwesomba tunabidda wabannange ebizibu tebiraga byewuunyisa tunabyekweka wabannange ebizibu bimanyi okwekuŋŋaanya njagala nyanjula ensonga eno kuba ffene tunyiga kansabe nyanjula ekintu kino kubanga tekyebeereka ekizibu tekijja kimu kulabudde ekiyige munnange ebizibu tebirago sanyo byetegekeranga sembera wano kunnyonnyole weyongere wano kunnyonnyole
katubigumire ebizibu katubigumire ebizibu katubigumire ebizibu katubigumire ebizibu. bizibu, katubigumire.